Sikubingeleleke emlaleli kulomsakazo wethu omkhulukazi ubingelelo uVicky wakamasuku siyazi ke ukuthi njalo ngolwesine ngalesi sikhathi siba nohlelo esilothulela ngelokuthi izinhle isishayamthetho sakwaZulu Natal okuyisishayamthetho sabantu isishayamthetho esinomdlandla. Sibuyile ke nezinhlelo zethu siqale kamnandi kulonyaka ngoba siqala noNdunankulu wakwaZulu Natal umhlonishwa uThami wakwaNtuli. Asikwamukele eMpemba kulomsakazo wethu omkhulu.
Ngiyathokoza kakhulu mama Masuku nabalaleli bonke ikakhulukazi abahlali besifundazwe sethu esihle kakhulu iKwaZulu Natal.
Izolo sizwile siyabonga kakhulu Mpemba ukuthi silitholele lithuba lokuthi sixoxe kahle nawe. Sesibheka inkulumo yayizolo. Sizwile ziningi izinto oyithintile nathi sizozama ukuthi sikhe lapha nalapha ya. Kodwa okokuqala nje okhulume ngakho bekudlulisana ukudlulisela ukuzwelana nomphakathi lo okhahlanyezwe imlilo yequbula. Siyafisa ukuthi kuphinde futhi ukusho lokho ukuthi uyazwelana nabo kakhulu.
Kakhulu mamaso abantu bakithi KwaZulu Natal lokhu nje behlelwa ishobolo lenhlekelelo. Njobe yokhumbula ukuthi saba nezikhukhula lapha eThekwini. La khona namhlanje okukhona emindeni engakwazi ukucosha ithambo lemindeni yabo ukuze bakwazi ukubeka endaweni eyazekayo. Kukhona abantu abangakatholi nanezindlu zokuhlala abasahleze engine zesikhashana kusalandela inhlekelele yasothongathi. Nasakhona abantu banesishingishane leli nhlekelelo lena yemlilo. Manje le nhlekelelo yemlilo ithathe imphefumulo yabantu abaningi kakhulu esifundazweni saZulu-Natal abayishumi nane. Kukhona nalaba abayisithupha bebezama ukuvikela imvelo, bevikela kanye nomphakathi ukuthi ungagcise kulimale umphakathi omunye. Esizwalayo kakhulu ukuzwelana nemindeni yabo, sizwelana nesifundazwe saZulu-Natal kulesi khathi lesisale zinhlekelelo. Kodwa-ke simethemba uNkulunkulu ukuthi uzosilekelela ukuthi sibambisane nemiphakathi ngoba iy'nhlekelele zemlilo umlilo awuyivuthi sitokhelwa abantu. Abantu kufanele baqikelele ukuthi kusuka manje kuyaphambili indlela ababehave ngayo kufaneke babe responsible ukuze kungenzeki izinto ezoba nomthelela omubi empilweni zesizwe.
Kunjalo Mpemba. Njengoba ngishilo ukuthi sizocaphuna nje lapha nalapha ya kukhona okungihlabe umxhwele ikakhulukazi uma ukhuluma ngezinto lezi ezinqala isifundazwe esizokhala phezu kwazo okubize ngokuthi u-3 priorities. Ngiyafisa ukuthi ukuthi nokwenaba ngawo.
Mamasuku nabalaleli, njengohulumeni wesifundazwe waZulu Natal, sithena kuwo konke sizokwenza, sizogcisa amehlo ethu kulezi zinto esithi uhambo oluwumongo olungakwazi ukulekelela ukuguqula inkinga ebhekene nabantu bakithi abesifundazweni. Udaba lokuqala udaba lolu lokuthi abantu abasebenzi ukuze lilungisekeke kufanele silungise isimo somnotho wesifundazwe. Kodwa uma ngabe sikhuluma ngomnotho wesifundazwe kufanele sikhulume ngamathuba abo bonke abantu bakithi babangibe iqhaza ekuhluseni umnotho ungabikho abashiya ngaphandle uma ngabe kukhula umnotho wethu ukuze kudaleka amathuba omsebenzi. Udaba lolu lokulwa nendaba yokuhlupheka noma nodaba lokuthi iy'ndleko ziphezulu kakhulu sibe namaqhinga njengohulumeni singenze njani ukuthi abantu bangagcindezelwa ngisho ukudla nje. Ngoba sikhuluma ngo-MSC wa-agriculture ukuthi kufaneke iKwaZulu Natal kube sihlaza iy'ngadi, kufanele kulinywe KwaZulu Natal, kufanele sibuyelwe kuleso sikhathi leso. Kodwa ngosizo ozokwenziwa umnyango lona wa-agriculture sibe ney'nhlelo zokuthi umuntu angayothenga nje u-anyanisi, umuntu angayothenga nje ubhontshisi, kodwa kube izinto lezi esikwaziyo ukuthi siy'tshale emakhaya. Okunye udaba lokuthi wona uhulumeni usebenza kanjani, Ngoba abantu baye ebhedlela noma baye ekoleni noma baye ikhungo kahulumeni bangatholi isevisi eseqophini yokuyilona lona. Sithena-ke sifuna ukwenza silo hulumeni ukuthi ukusebenza kwawo kwesuke, ngoba sinenkolelo yokuthi singaba nayo inhlelo ezinhle namapholisi amahle, kodwa labo abayizandla zethu zoku-implimenta uma ngabe ukwenza kwakhona kungekho eqophini yokuyilona lona kungenza ukuthi uhulumeni ahluleke ukufeza lokho okungamaphupho ney'nhlelo ezinhle asinazo. Ilawo maphuzu amathathu esiwabekile ukuthi sobe sibisa amehlo ethu kuwona.
Ngithanda kakhulu le yezolimo, ikakhulukazi kulabo abahlala emalokishini. Baye bacabanga ukuthi uma kukhulunywa ngezolimo sisho ukuthi umuntu ufuna kabe nodadavu lwendawo. Ngiyafisa ukudlule nakuloko eMpemba ukuthi akudingeki ukuthi uzube nodadavu lwendawo, sebenzisa le ndawo onayo ekhona la elokishini.
Akunjalo, indlela zokulima njengamanje sekunendlela ezahlukahlukene zokulima, kodwa nakhona nje egcekeni kwakho elokishini ingadi yakho ube nemfino lapha ngemuva, isipinashi sakho laphana ngemuva, anyanisi wakho laphana ngemuva, ungayi kothenga elokuzaneni. Wonke umuntu kufanele abambe iqhaza ekuthenini senze ukudla kungashodi, ngoba nenkinga yokuthi ukudla kuyashoda sekuze kuyabiza. Engingakuthi kuyashoda, wonke umuntu uya laphana esitolo into obungakwazi uyenze. Kodwa-ke izinhlelo lezi esibonayo ukuthi umnyango lo wezolimo ekhikiseni umnotho wasemalokishini nasemakhaya uzobe usondela kakhulu emphakathini, ukuze umphakathi ulekelelwe ukuthi ubambe nje iqhaza ekuthenini esikhundleni sokuba utshala imbali egcekeni, tshala lokho ozokudla okuwumsoco okuyimpilo.
Yebo, yebo. Sisakhuluma ngalokhu kokutshala, uphinde wathinta udaba la mayelana ney'makethe zasemhlathuze. Ngiyafisa uMpemba akadlule kuzona iy'makethe zasemhlathuze, uhlanganisa nodaba lwaseDube Trade Port.
Kuno-2 billion we-Agri Hub iKwaZulu-Natal yonke, kodwa zoqala lapha nemhlathuze ngo-150 million la sowakhona i-fresh produce market. Ngoba umkhiqizo esiwubonayo ukuthi ngale usuka kojozini, uma ukhuluma ngalo umkhiqizo lenayo iy'tshalo indawo evuma kakhulu. Uma uza nje ngapha kwa-market khona sobe sibheka udaba lezimvu, sibheka udaba lengulube, uma ushona ngale kwe-Herigwala sobe sibheka iy'nkomo zobisi, kanjalo ngoba sibuke iy'ndawo ngokwahlukana imikhiqizo yakhona ukuthi uma kule ndawo le iwona umkhiqizo kahle, kufuna ukuthi konke-ke bese kuhlanganiswa kungene kwimakethe, bese kuvuleka amathuba ebantwini bakithi. Ilapho esikhulume khona-ke ngokuthi sinohlelo luka-2 billion esiqala-ke ngoku-implementa-ke ngokwehlukana iminyaka iminyango ngokwahlukana kwehlukahlukana. Nalapha kwe-Dube Trade Port nakhona lakhona kune-investment ka-1.2 billion nakhona evula amathuba ahlukahlukene kubantu bakithi, esithi sifuna ukubona lezi nhlelo ziqhubeka, abantu bakithi beyiqonda futhi abantu bakithi bekwazi bazuza, ngoba zingamaqhinga okufuna ukuthi umnotho wethu udale amathuba amaningi emisebenzi, ngoba kuthi endaweni la kusekhona i-initiative esuke yenziwa maqhamuka amathuba njalo more than 1,000 kulabo bantu bakuleyo ndawo leyo, kusekungamathuba ngampela okulala imindeni eminingi ikwazi ukusizakala, ngoba sifuna ukulwa nodaba lolu lwendlala ngenkathi sithuthukisa umnotho wethu.
Kuyazwakala kakhulu uMpemba, iy'fiso lezi esonke esithi sengathi zingaphumelela, ikakhulukazi ekuthuthukiseni umnotho namakhono njalo, ngoba masikhuluma ngendaba zokulima kuba khona amakhono athuthukayo. Kukhona umuntu obukela kude indaba yokulima, kodwa athi uma esebona umakhelwane ukuthi nangu enza naye bese yenza, uthole ukuthi ngempela kulezi ngajana oyishoyo zasemalokishini sekuphuma ukudla njalo sekudla imindeni eminingi. Siyabonga ukugqugquzela okuhle kangaka uMpemba. Ake sibheke-ke manje udaba lwama-Chamber of Business kanye ne-KwaZulu-Natal Growth Coalition and Economic Council, iy'ngxoxo nalaba zihamba kanjani?
Sithe sizohlangana nabo bonke ababambe iqhaza emnothweni wesifunda sakithi ukuze babe yingxenye edaleni amathuba, nanokuzwa ukuthi iziphi izinto ey'qedisa uthando lababa abatshalayo imali ngeyingaba izizathu zokuthi abakhona abatshali imali bagcine sebesomuka besibalekela isifundazwe ngoba siyazi ukuthi ithina njengohulumeni ofanele senze indawo yethu ikwazi ukulungela ukuthi abantu bayaconsela amathu kuzo-investa kuyona kuzocela amathuba omsebenzi nabakhona ngaphakathi bathi cha asasuki lapha ngokuthi isiqonde inselelo ekhona sikwazi ukuba ingxenye yesixazululo njengohulumeni wakithi esifundazweni njengoba sikhuluma ludaba lomzimba lobugebengu esilaziyo ukuthi luhluka kakhulukazi ngoba kukhona nalolu daba lolu laba abakhayo i-construction industry lapho ozokukhona abanye asebeyiqhwadile lo-construction mafias laba okuyibona sebefe beyodimanda ngenkani imali nomsebenzi esithi fane sibambisane nabonke abantu abe-construction industry uba sixoxe nabo basho ukuthi iy'dingo zabo yiziphi kodwa bese sivumelane ukuthi cha asiyiqedeni le nto ye-mafia syndrome kungabikho abantu abazophazamisa ama-project ophakathi ngoba bethi bona bazofuna imali ngenkani kodwa nathi njengohulumeni ne-private sector kufanele siyishone ukuthi imithetho kahulumeni bakhona kuyathiwe uma niyo-investa emphakathini imali engaka u-30% kufaneke kubenefithe abantu abasobekhona kuloo ndawo lezo zinto lazinobe izinto thina esiyiqikelelayo kuqala ukuze uma sekukhona kophuma nje esandleni ezinto e-wrong bese-ke amaphoyisa ezebhekana naye ngoba ngeke sibekezelela nombani ozophazamisa ukuthuthukisa isifuna sabethu KwaZulu-Natal akekho futhi umuntu ofana angalibambi iqhaza odabeni lokuthi inqalazinto esinayo esifundazweni saKwaZulu-Natal inakekelwe ngoba omasipala abanayo imali eyanele kwenza inqalazinto yethu ihlale nje athithimeni i-private sector ine-interest ukuthi inqalazinto besesimeni nakhona lokho sobe kuhlala ikhwelo ukuthi wonke umuntu akabambe iqhaza amasapha kabusha inqalazinto yethu ukuze abamabhizinisi uma besebenza basebenze bengenako ukukhathazeka ukuze amathuba alokhu evulekile evulekele abantu bakithi.
Mphemba, ngiyazi ukuthi intsha isenhlizweni yakho. Lokho ngikubonile ngesikhathi sinama-games ngonyaka odlule akwaSalga. Ngabona ukuthi eyi, intsha isenhlizweni kaMphemba ngempela ngendlela okulungiswe ngayo izinto. Kodwa-ke asikho lapho, ngifisa nje ukudlule ku-National Youth Empowerment.
Sibeke imali engango-100 million lakhona esiyibekele njengoba ku-August sizobe siqhanisa-ke intsha ifake iy'celo ukuze sikwazi ukuyilekelela ekuthenini laba abangena emabhizinisini nona abantu amabhizinisi bathuthuke nabaqalayo bakwazi ukuthi bayifukulwe emabhizinisini. Kodwa sizokwenza lokho sibambisana hhayi ngalimali kuphi ama-entities ama-government entities onke iy'nhlelo lezi sayiqoqa sathi kufanele zibe ndawonye ekuthenini abantu abasha bazi ukuthi uma sishona ngapha sosuke sithole khona ngaphakathi kukhona inhlelo ebhekene nokusiza thina ngoba udaba lamakhono asemqoka kakhulu kabi kuzintsha ikwazi ukuba namakhono okubayibamba iqhaza kwezomnotho kunentsha lena eyafundayo yaba neziqu ehleze emakhaya engaqasheki ma sivalekile leyo mnyango leyo yokuthi i-degree yakho ayikwazi ukuqasha kufanele sikuvulele thina umnyango ukuthi usungangena komunye umkhakha kodwa sibe nalo uhlelo lokuthuthukisa ngokwekhono ukuthi uma ungena kulo mkhakha loyo ungafiki bese wehluleka phakathi ngoba sifuna ukubona izinto ezisebenzayo nezibasebenzelayo abantu bakithi futhi ezokwazi ngempela ukuthi zibe ney'thelo nanomphumela omuhle.
Hayi, sesiyaphetha Mphemba. Ngithanda siphethe ngodaba lubuhlungu kodwa kungijabulisayo ukuthi ulisukumele phezulu. Udaba lobugebengu ikakhulukazi manje engathi sekungenele nasey'koleni. Kukhona i-summit ozoba nayo, ngiyafisa ukusichazele ngayo.
Kusasa lokusayo mhlaka 2 August laphana Olive Convention Center eThekwini sobe sihlangene khona nazo zonke iy'nhlaka lezi ezilwa nobugebengu esifundazweni amaphoyisa ama-community policing forums, ubuholi bomdabu, abezenkolo, osomabhizinisi, ilaba bama-security abayimele, kanye nabakwa-education. Wonke umuntu, ngisho laba abahlelo lwesikebhe, wonke umuntu oyi-stakeholder KwaZulu-Natal sobe sihlangane naye ngoba uwaseyini. Inkinga yobugebengu esifundazweni akulona udaba lamaphoyisa wodwa, kodwa seluyi-societal problem. Into ethinta wonke umuntu noma kuthiwa mncane noma kuthiwa wesifazane noma kuthiwa wesilisa ubumama ugogo akekho umuntu ongathithekile manje sithi ke udaba olubuxayi kangaka nolusikhathaze kangaka asikwazi ukuhlala kude sisongizandla singasondeli kulona sizohlangana ke sithi senze njani ukulwa nobugebengu nokuqeda ubugebengu sizosuka lapha eThekwini ngihambele wonke ama-district esinawo lapha esifundazweni sakwethu KwaZulu-Natal la khona siyoxoxa eduzane ke sesixoxa namakhansela sixoxe naney'nduna ukuze laphayana phansi emazingeni aphansi wonke umuntu angahlali nje akhululeke kukhona insizwe ne-AK-47 idikhumisa njalo uma kuwukhisimusi kube kwaziwa ukuthi AK-47 ayekho emthethweni ngoba lezo zimo lezo yizona zinto ey'dathi kugcina kufa abantu lezi ibhame ngekho emthethweni njengoba uzwa ize ngale phezu kangalo ukubulawa kwabantu iy'gameko lezi ey'khona zokuzwengula nokubulawa kwey'ngane kukhona nje udaba nje lakho lomfanyana othatha ingane neminyaka o-7 yakamakhelwane neminyaka o-22 wayeyizwengula kuyasolakala waseyifaka phansi kombhede kulezibuhlungu zonke lezo sibona ukuthi isifikile manje isikhathi ukuthi sisukume sibambisane sonke ukuthi siqede lonke lolunya lolu nalesi sihluko esikhona emphathini wakithi kodwa kufanele sikwenze lokho ngempumelelo ngokubambisana naye umphakathi sizosuka-ke bese sihambela lezi ndawo futhi engama-hotspot e-crime ifana nonanda nezinye ezahlukahlukene lapho nisaziyo ukuthi uma kukhulunywa ngeTheku kodwa i-hotspot number 1 ileli yalokishi siyoxoxa nemiphakathi yakhona nabaholi bomphakathi abakhona kuleyo ndawo ukuthi singenze njani ukuthi sisukume sakhe amaqhinga nomphakathi endaweni ahambisane nale ndawo lena kuningi esizokuxoxa nesizokubuka okungamaqhinga esophuma nakho laphayana okunye kuzoba i-short term okunye kuzoba kuyi-long term investment okufanele siyenze ngoba kufanele si-investe njengohulumeni ekuthi siqedeni ubugebengu esifundazweni saKwaZulu-Natal.
Mphemba, sithokoze kakhulu ukuthi sibe nethuba lokuthi sixoxe nawe namhlanje. Sithemba ukuthi-ke lokhu kuyisiqalo sezinto ezintsha. Sisazophinda futhi sixhumane nawe ngey'nhlelo ezinye ezahlukahlukene ezenzeka ehhovisi lakho. Siyabonga kakhulu.
Ngiyathokoza kakhulu mama uMasuku nabalaleli. Ngiyathi kubantu bakwaZulu-Natal uhulumeni wabo lo kuhulumeni okhona njengamanje sithi thina sizisebenzi zabo siyacela ukuthi kodwa bazi ukuthi akusithina sodwa esolethe uguquko kufaneke nabo basijoyine bahambe nathi uhambo lokho kabusha isifundazwe saKwaZulu-Natal esobuyisa ithemba ngekusasa ley'ngane zethu.
Mphemba,
siyathokoza kakhulu.
Besixoxa ke nondunankulu wakwaZulu-Natal umhlonishwa uThami wakaNtuli okuyena-ke bethi nje sithi nqampu enkulumeni yesimo sesifundazwe saKwaZulu-Natal ayethule izolo. Njengamanjena-ke sesizoke sixoxe-ke nongqongqoshe wezemidlalo ezobuciko kanye nezamasiko umhlonishwa uKhawula kesiza ukuthi uthini yena ngesibhudu Caves nokuthi sikuphi isibhudu Caves sizosiza ngani KwaZulu-Natal. Njengamanje sixoxa nongqongqoshe wezemidlalo ezobuciko nezemasiko KwaZulu-Natal umhlonishwa uKhawula. Gabisa, siyakwamukela emsakazweni.
Ngibingelela kwena, ngibingelela nabala emakhaya, sanibonani.
Siyajabula ukuthi ke sixoxe nawe. Ngiyacabanga futhi ukuthi siqalo lesi sezinto ezintsha sisazophinda siqhubeke sixoxe nawe ngezinto ey'thinta lo mnyango. Kodwa kulokhu kwanamhlanje ngifisa-ke sibheke ukuthi sikuphi isibhudu Caves.
Asithokoze sisifika impela, sisazoba nalo ithuba sizoxoxa ngento ey'ningi ezithinta lo mnyango nalo hulumeni. Isibhudu Cave silaphaya emngceleni wendwedwe kanye noDukuza enkosini yakwaQwabe, kodwa ke ngokwemingesi ngaphansi kukamasipala wakwaDukuza. Uma uphume nje kancane e-airport King Shaka International uyothatha umgwaqo oya ngasendwedwe, kodwa ke bese-ke ungahambi kakhulu bese-ke endaweni yenkosi yakwaQwabe ujikele ngasemfuleni, siseceleni nje osebeni lomfula endaweni yenkosi uQwabe. Ngokomngcele ke njengoba sengishilo-ke ikhomba ukuthi ke sekwaDukuza.
Oh, ngajabula-ke wayengichazela kahle. Indawo engike ngihambe kuyona leyayana, sengizoke ngihambe nami ke ngiyobheka isibhudu Caves ngoba kube yindaba ezimnandi. Ngiyafisa ukusho nje ukuthi ukusichazele yiziphi lezi ndaba ezimnandi ngale ndawo.
Ukusho ukuthi-ke njengoba kuye kuhlale kuhlale iminyaka ngeminyaka kube khona inkomfa yomhlaba wonke yenhlangano yezizwe zomhlaba ethinta izinto eziningana. Bekunenkomfa ebeyihlelike ezweni lase-India kulamasonto kulesonto elidlule naleli elingale. Le nkomfa ke beyibheka izinto ezithinta ke amafagugu amazwe ngamazwe lokho esithi heritage. Nathi ke besithumeleke ithimba lethu lesifundazwe ke ebeliholwa udokotela uSifunda okuyena umphathi womnyango wethu e-HOD ehamba ke nomkhandlu osingathele iy'ndaba zamafagugu esifundazwe amafa kwaZulu-Natal ngaphansi koholo lika-CEO Dr. Dlamunga. Beyikhona ke ne-Western Cape ngoba besiye lapha siyomela iNingizimu Afrika. Sasikhathi sifakileke iy'ndawo ey'ntathu esifisa ukuthi zifakwe ebalazweni lomhlaba ukuthi zithathwe njengey'ndawo ezama-World Heritage Sites. Bazokhumbula-ke abantu bakwaZulu-Natal ukuthi okwamanje la eSouth Africa besinama-World Heritage Sites awu-10. Kulawo awu-10 amabili abeqhamuka kwaZulu-Natal bekuyisimangaliso, Wetland Park le eMtubatuba, emkhanyakude, bese kuba-ke iy'ntaba zokhahlamba. Siyajabula ukusho ukuthi hhayi-ke sesinezele-ke siyikwaZulu-Natal besinamacashazi amane athathwa njengamafagugu ekuyiwona asebalazweni lomhlaba, World Heritage. Ngoba sinezele ngaso isibhudu cave, saphinde sanezela lapha ohlange ngendlu kababa uDube, baba uJohn Nangalibalele Dube. La mafagugu ke asemane KwaZulu-Natal aseye anikezwa athonywa uphaphi legwalagwala ukuthi amafagugu asebalazweni lomhlaba, World Heritage Site.
Iy'ndaba ezimnandi-ke lezi. Uma ngabe kukhulunywa ngo-World Heritage Site, loko kusho ukuthi kukhona umthelelo ozoba khona kwezokuvakasha.
Kakhulu umthelelo omkhulu kwezokuvakasha uzoba khona, kodwa-ke umsebenzi singeke sisho ukuthi usuphelile. Ngizothi imabo uqala ngoba sekuzofanele ukuthi-ke lezi ndawo manje bese zithuthukiswa kakhulu, ngoba phela sekuzofika abantu bomhlaba wonke bezozibheka. Ikakhulukazi ziyamsana kakhulu nocwaningo namanyuvesi lapha nje esibhudu kunezinto ebezikhishwa khona, ngoba kuye kucwaninge kakhulu okuhambisana nempilo yabantu neminyaka ababephila ngayo. Kuyabonakala-ke lapha ukuthi eminyakeni iqeshe iy'nkulungwane ezingamashumi amathathu edlule kunabantu ababephila khona. Lokhu kwenziwa ngokucwaninga. Lolu cwaningo kaligcini lula ngaphakathi emanyuvesi aseNingizimu Afrika kuphela. Kufika na bacwaningayo bamanyuvesi akwamanye amazwe lokho esithi archaeology, abanye bezobhala amabhuku abo ama-masters, abanye bazobhala amabhuku abo okuba odokotela. So umsebenzi omkhulu kakhulu, kodwa umsebenzi sothi ima uqala bekuyisitephu esihle sona, kodwa kusekuningi okufanele kwenziwe ukuze kuthuthuke ngale ndlela ukuthi makufika abaningi abazocwaninga nabazovakasha nabazobona ukuthi yini isibhudu, yini indlu kababudube ohlange. Esekusho ukuthi kufuneka manje uhulumeni abesekubheka ngehle lokuthi akuthuthuke kakhulu-ke kungakuqala.
Hayi Gabisa, hayi zimnandi kakhulu lezi ndaba. Sithemba ukuthi-ke nomphakathi uzosukuma kube khona okwenzayo, ikakhulukazi kulaba abenza imisebenzi yezandla, ukwenzela ukuthi makukhona abavakashi bakwazi ukuthi bayodayisa, badayisele bona abavakashi. Phetha-ke Gabisa ngelokuphepha-ke manje ey'ndaweni ey'njengalezi, umphakathi chazalini ongalibamba ukuze abavakashi bethu bahlale bephephile.
Impela umhlenishondo nankulu wesifundazwe ubaba uNtuli sazimemezela usuku maduzane lokuthi sizoya kule ndawo zombili ukuze sihlangane nemiphakathi yakhona ibisifundiswa imiphakathi. Ukufunda kupheli, ifundise imiphakathi ukuthi njengoba lezi ndawo sezichonye lolu phaphe kusho ukuthini, kusho ukuthi imiphakathi yona isiphathe kanjani, kusho ukuthini amathuba emisebenzi namathuba okuthuthuka bangahlomula kanjani. Ngiyajabula nje ukuthi lapha esibhudu kunontombazane omunye obecwaninga khona oye wacosha ithuba lokuthi athole umfundazi wokuyofunda eJalimani ayokwenza khona i-masters yakhe. So umsebenzi oqhubekayo futhi kusazobe kuningi okuzokwenzeka, kuyaqhubeka. Kodwa-ke imiphakathi izofundiseka, sizoyivakashela imiphakathi yohlange, sizoyivakashela imiphakathi enkosini yakaqhaba esibhudu ukuze bayochazelwa kahle, bese bechazeleka nangamathuba adalwa iloku mkhomele ecoshwe KwaZulu-Natal emazweni omhlaba.
Gabisa siyabonga kakhulu. Nathi kuzofuneka ube khona into esiyenzayo laphayana eMzumbe bokwaHlongwa ukuze nathi sithole abavakashi abazobafike khona lapha kaHlongwa.
Well, iheritage ayizenzekile akaobani asithemba ukuthi imlando izosho ukuthi kukhona okukhona.
Kapisa, siyabonga kakhulu.
Ngiyathokoza kakhulu.
Besixoxa nongqongqoshe wezemidlalo, wezobuciko kanye nezamasiko KwaZulu Natal, umhlonishwa umuntu omuhle Khawula. Angisale sengivalelisa ke nguVicky wakamasuku, ngikufisele nje usuku oluhle nempela sonto enothando nokuthula. Bakithi asiqhuquzele ukuthula emakhaya nothando khona emakhaya, ukuze singabi nazo iy'ngane ezothi mina ngahamba ekhaya ngoba bebengangithandi. Ake siligqugquzele nje uthando emakhaya ngaso sonke isikhathi, ukuze kunciphe nalobu kuhlupheka nobunzima esihlangabezana nabo, ngoba intsha yethu ithi hayi ayilitholanga uthando emakhaya. Fisela ke ukulalela kuhle inhlelo zethu ziyaqhubeka. Uhlelo besilethulela ngelokuthi ezinhle, isishayamthetho sakwaZulu Natal, isishayamthetho sabantu, isishayamthetho esinomdlandla ngokubambisana nabakwa OB Facilities. Oh, see, see, and then, and then.